Yeah. Oh.
Give me the records.
Oh no. Oh no, no, no. Oh no. Oh no, no, no.
Oh no. Oh no, no, no.
Vile ulivyotuwe, ninajawa na furaha. Long time nipo nawe, sikuchoki wangu dawa. Nitakupenda daily, nimekupata wangu mama. And you making me crazy, kwa mwangu unangara. Chini yoko te, kwako nimezama. Chini yoko te, takupenda sana. Chini yoko te, kwako nimezama. Chini yoko te, takupenda sana.
Niokote, 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 pore pore mama. Niokote, niokote, taratibu sana.
Nunga yako raini, napenda unavyo kata. Kama sura tisini, silinia umekamata. Chini yokote, kwako nimezama. Chini yokote, takupenda sana. Chini yokote, kwako nimezama. Chini yokote, takupenda sana.
Niokote, 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 pore pore mama.
Niokote,
niokote, niokote, taratibu sana.
Shepu ya kumatata, wazee vijana watata. Takuposti na data, mtandao kwa kona kamata. Macho yako na nata, kasumaku nimekamatwa. Popote na ngata, na utamu kama wabata. Chini yokote, kwako nimezama. Chini yokote, takupenda sana. Chini yokote, kwako nimezama. Chini yokote, takupenda sana.
Niokote, 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 pore pore mama.
Niokote,
niokote, niokote, taratibu sana.
Nunga yako raini, napenda unavyo kata. Ni kwa kuraini, wanifyoga unavyo taka. Chini yokote, kwako nimezama. Chini yokote, takupenda sana. Chini yokote, kwako nimezama. Chini yokote, takupenda sana.
Niokote, 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 pore pore mama.
Niokote,
niokote, niokote, taratibu sana.
Yeah.
Kenya Master.
Uh-huh. It's your boy Bonfly. International boy from Tanzania. Oh yeah, oh yeah.